Le amengwa bohle ho tloetsa dihlahlobo tsa mahala ka matsatsi a Rotary Family Health ka di 2 ho fihlela ka di 4 tsa April. Ho tla hlahlojwa mafu a tshwanang le phallo ya madi, kokwanahloko ya HIV le tswekere. Bana ba tla hlahlojwa mafung a tshwanang le polio le dimaselese. Molaetsa ona le utlisetswa ke Rotary Family Health Days kopanong le Rotarians for Family Health le thibelo ya phamokate mmoho le Lefapha la Bophelo kopanong le Coca-Cola Africa Foundation. Tobetsa *120*7343 hash ho fumana tulo e haufi le wena. Tlohong matsatsing a Rotary Family Health ho boloka bophelo ba malapa a lona.